night, kato po king king king. Kwa mastara mashuja. Yo, what it quepo, what boom nyororo safi, a brambly kuring, matini looks and safi, what it quepo, Dr. Kamuz Nabanda, platinum when okame kwa maji yene fasafa, ali quepo, Mtasha Kajong Bell, yeye kabuni sim, sabuni kagyoko kweri, ali quepo, baba wa taifa Juyasi, yeye alipenda mani na uhuru kawache nasi, ali quepo, Savimbi kachika chati, Kwame na Mkuruma, baka na fresha nasi, ali quepo, Chengua aka Vara, banning ass pia mikono na wapo gwara alikwepo Makaveli bila shaka na Isaac Newtoni hata zuru bila shaka Mahatma Gandhi Sharukani anajivunia asingekuwa molinge sokwene ngegeoka njia alikwepo Mohamed Baba Karume Hayat Bob Marley alifanya reggae ivume alikwepo Samora hata Moshe Mungu hawakumbuke si wanyime tasare
Sina imetupa vitu vingi mastaa na mashujaa Dime samba Wali crepo Wali crepo Sana imetupa vitu vingi mastaa na mashujaa Dime samba Wali crepo Wali crepo
Yo, ni majonzi, nikimkumbuka nigga plato Kuyano di blaganka, machoze na fumba macho Alikwepo, mbishi ndo Bruce Lee Kaleti kilo pande, manundu kitaka flee Alikwepo, shake and a spear kacha Na King Makokom, wengine walipata Alikwepo, Michael Umeme ni Faraday Chunga vyote ila soo, alubune pe alikwepo Gaddafi Punga chunga, Osama Bin Ladeni, Obama singe mpatunda Na kitu chene utata, mcheza movie kanumba Sisi alituacha na mwea kadelu mumba Alikwepo, kiwa pop Mike Jackson Tupac Shankong, never kingdom Hizi ni arokati, ebu sema hoi Yes, tutakwepo Mate MC, Brother Russia na Kubisi Boy KTP, Hitman, tulikuwa gabai Amina, Chifupa Yes Walikwepo
bwa Wasanaa, imetupa vitu vingi Mastaa na mashujaa Na elimu imesamba Walikwepo 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 Sanaa, imetupa vitu vingi Mastaa na mashujaa Na elimu imesamba Wali crepo Wali crepo
Yes tuta crepo Hitman TAD Yes yes Kit Yes